Baker's right here. I dedicate this beautiful song to my own lady. Previous, still alive records. This how we do it. Yeah. Wacha kulia na si usonge hapa uketi ni kueleze utapicha wali ni wapi tulipandia hapa tulipofika mangapi tumepitia subili na asali kuramba sote pamoja hivi kwa mwanamume nasema ndiyo faraja fans lako la kweli pibie siwezi kuwacha fans la watu wili hilo siku kuficha yani la tanadhiri kama kidole na kucha mitatu kaisambai lipendi silete shari nikiamini wazi kuwa kama ishara kukupa na chotaka siwe mtu wazira nukumbiza starehe ulitoka nikiwa nawe wazi wapendo langu wewe ndiyo mwenyewe tena ukanambia kwa penzi kustahimili mbona una majonzi na penzi ni la wawili
penzi bado mimi na kujani penzi bado mimi na kujani mbona kila saa kwangu mbona
kama nani kuwa sio la siri penzi la kustamili nasema lilo dhahiri nalo sio kuficha jamana na tafsiri hebu kumbuka mwanzo nilipoanza kuafikiana na wazazi lisije likatuponza mabaya nikawacha mazuri ukanifunza mengi nikakuliza ukaapa kuyaidibisha sasa nieleze wazi kinachokugonganisha sewe tuko pamoja au ndiyo penzi kuisha lipo la chochoroni jinsi walivyolipenda hata waliochukia mani kwao ilitanda wapi ulipotaka mpenzi hatukuweza kwenda
penzi bado mimi na kujali penzi bado mimi na kujali mbona kila saa kwangu unalia mbona kila saa kwangu unalia penzi bado mimi na kujali penzi bado mimi na kujali mbona kila saa kwangu unalia mbona kila saa kwangu unalia
unachotaka kwangu hakuna shaka kama mambo ya wanga fagia nitakataka sasa nipekiini nielewe chanzo ni nini kwani chozi la penzi la niumiza rohoni nakaa kufikiri mwili unatanda zuni swali bila majibu na nikoroga akili nachukua hatua ya kwanza ya pili nayo inapeni penzi sio la siri isitoshe ni la wawili mbona una hamaki ni baya umeambiwa ama nikijihoma jaribu kuta dawa bibie usiwe na hofu penzi mepunja mbawa siwezi peperuka awali nishakueleza
mimi na kujali